Kitongole birwanyire dembe lyomukyala n'omwana omwala byagala gavumenti eyongere okussa ensimbi mu bintu ebyawamu era nga biyamba omukyala okugenda mu maaso mu nkulaakulana. Banokoddeyo ebintu ng'ebyenjigiriza, obujjanjabi obwenkanya mu by'amateeka, okutondawo emirimu ssaako ensimbi ezisobola okuyamba abakyala okwekulaakulanya. Bano bategeeza nti mu kiseera kino basiima enteekateeka ya gavumenti zeetaddewo eri abakyala n'omwana omuwala, kyokka bakakiriza nti kino kikyali kitono nnyo bw'obulagana n'obwetaavu obuliwo. Rose Wakiko n'amyuka akwira ekitongole ekya Women's Football Initiative ne Diana Nansumba, ono nga ye akulira ekibiina ekya Send Women's Organization, bagambye nti bagana gavumenti esaanidde okulaba nga wabeerawo obwenkanya ku nsonga ezikwata ku bakyala ng'eyita mu kuzissaamu ensimbi. Babadde basinkanye bannamawulire wansi w'omugendo ogubagatta ku Domestic Violence Act Coalition oluvannyuma lw'okukuza olunaku lw'abakyala olwensi yonna olwakuzidde olunaku olw'eggulo.
Tulina okwegatta tuteeke essente mu guno omulimu, tulina okwegatta tuteeke obudde bwaffe mu guno omulimu, ate era tuteekemu obwagazi, ate era tuteekemu n'okwewaayo. Bwe tunaateekamu bino byonna ebintu, tujja kutuukiriza ekyo ekintu kye tunoonya nti abakyala bafune obwenkanya mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era tuzze okusaba buli omu okwenyigira.
Ensonga z'omwenkanonkano oba ensonga z'eddembe ly'abakyala tezikoma ku kulonda kwokka, zisukawo nyawo, zisukawo mu biwandiiko. Era tugamba nti tukyetaagisa okuba nti ziteekebwa ku mulamwa ku national budget ne ku budgeti eziri wansi ku mitendera egya wansi, tusobole okulaba nti eddembe ly'abakyala likuumibwa.